Still you calling me now? Man getting your thunder. Mwabalale, ondaba, ondaba, bakulu minda basaba. Still you calling me now? Man getting your thunder. Mwabalale, ondaba, ondaba. Kuluminda basabano Baloku bevuli milomo Bekipinda basetu left and right Angithandi lento Nawe ungathi abamamela Awuye kondaba Mina ngifuna ukuthi makhelwane Besibone sixabana Sibone sixabana Mina ngifuna ukuthi makhelwane basibone sixabana
Basibone lahlisa mathe